Exclusive to Zayd Hype Man. Nifuno yamba, nifuno chita seto. Nifuno panga banza, ikalipo pwela mpepo. Bagai bani uza tripo, boy gani zapo. Life is sometimes nikumvele lako banzako. Vamushe sivichepa, elo futi sipipaka. Keako kangono uli nako nikutasha. Napita mufambidi, naona nafambidi. Wakelo balisemu, basi ya nachenka litwe. Basi ya nakalekta, vena mumakambitwe. That's why nisakila, mtu aliru. Pacha ngati nilibroka, sofa yonse mabiu. Futi pacha nikadwala, even die piu piu. Hapa ni sakira nifani kani checkinga. Gelo alili uwene aziba kupekinga. Noti check gelo kubeti yango twekinga. Halipena skile yongala koka wifi matirio. Ango jumpa jumpa monga ni lei mastirio. Ni sakira mukazi aza konda vonse vanga. Mukazi aza nisungira vonse chena banja. Wene aza nkala futi ndiye na muzanga. Chikondi cha gelo na bagai bali fo. True love nowadays ati there is no. Ukapeza alili uziba chendi shia pasa. Queen queen tiva hasla monga motali moza.
You don't wanna miss this one. Mama Ziba. This back I see you.
We are
Edward Mr. Mente. MGZ. Ayo Blondi, sup. Mr. PDA, Percent Margaret. Takuonani. Yamataba.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
Music in your pocket.